Sibe silokhu simi lokusikashana njengoba sikhotha besamakhanda ethu ngomkhuleko futhi manje namakhanda ethu ekhotheme futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zethu zikhotheme futhi angazi ukuthi bangaki phakathi lapha kulobu busuku abangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngokuthize okukhethekileyo na ungaziphakamisa nje isandla sakho uthi uNkulunkulu ngiphe kulobu busuku lokho engikufunayo iNkosi libusise Baba wethu sezulwini njengoba manje sisondela ngokuzithoba kulesi sihlalo sobukhosi sikhulu somusa ngokukholwa sihamba siyongena kukwaphambili lapho uNkulunkulu nezingelosi namakherubi nalo lonke ibandla lasezulwini ubuthene ndawonye ngokuba wathi kungebe bikho ngisho nomzililo owela phansi engawazi ubaba wasezulwini wazi kakhulu kangakanani-ke lapha lapho amakhulu abantu ekhothamise amakhanda awo futhi bebiza wena mayelana nezicelo ezikhethekileyo Baba, buka phansi phezu kwezwe elidingayo kulobu busuku ngokuba singabantu abadingayo. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngenxa yokuthi sibuthene lapha futhi siveza kuwe ukukholwa kwethu uNkulunkulu ophilayo ophendula umkhuleko. Sesiphumile phakathi kwezwe labangasokiwe enhliziyweni nasezindlebeni saphumela ukuphila impilo ehlukile nokuphila ngokuvuma ukukholwa kwethu kuwe nakulobu busuku siphakamise izandla zethu futhi sithi singabadingayo uNkulunkulu othandekayo baphendule zonke izicelo zabo bese-ke baba sikhulekela ukuba usivakashele kulobu busuku ezwini siza lapha ukuba siqondiswe ukuba siqonde ukuze sazi nje ukuthi sifanele siphile kanjani kulolu suku lwamanje ukuthi sibheke kukuphi ukuthi senzeni ukuba siyazi ukufika kwenkosi sekuyasondela ngokwazo zonke izibonakaliso abaprofethi abazibikezelayo sisondela esikhathini Nkosi lapho ukukhululwa kuphelele kuzonikezwa abantwana bakho uNkulunkulu makuthi thina sonke sibe lapho baba sengathi kungebe bikho noyedwa olahlekayo leyo yinhloso yethu yokuba lapha Nkosi siyakuthanda futhi sizama ukulungiselela lelo hora khuluma kithi siyacela futhi kulobu busuku futhi phulukisa abagulayo bonke abagulayo nabahluphekile osesakhiweni sikhulekela ukuthi uzobaphulukisa Nkosi futhi kakhulukazi labo abanezidingo zokomoya sikhulekela ukuthi uzosindisa wonke umphefumulo olahlekileyo qayisa lonke ikholwa ngomoya ongcwele futhi thumelelisa amandla okuqina namandla kubantwana bakho abakholwayo siphe lezi zinto baba sicela kakhulu ngoba wasitshela ukuba sicele celani okuningi celani izinto ezinkulu eziningi zazo ukuze izintokozo zethu igcwaliswe futhi sizicela egameni likajesu kristu amen ningahlala phansi impela ngiyethatha lena inhlanhla yenhle kakhulu kulobu busuku ukubuyela lapha emsako futhi lapha kulesi sikole esiphakeme ukubhekana nalaba bantu abakahle obuthene phandle ukuzolalela ivangeli ngicela umusa kankulunkulu ukuba ungisize ukuba nginitshele iqiniso njengoba ngilazi iqiniso usengawuvali umlomo womuntu ngokufanayo njengoba wayengenza emlonyeni wengonyama futhi ukuba bengingake ngize ngizame ukuba ngisho noma yini ebiliphutha futhi phambene nentando yakhe umkhuleko wami oqotho ngokuba uyovala umlomo wami ukuba ngingakusho ngokuba qiniso ngifuna ukuba sezulwini qobo lwami futhi bengingasoze ngaba lapho futhi ngaphandle kwakho konke lokho bengiyoba ngumholi wamanga umuntu othize owenze ukuthize ngamanga uma ngikwenza kungoba angazi kwehluka Nkosi libusise manje kusasekuseni uma kuba yintando kaNkulunkulu ngihlose ukukhuluma ngalolo daba umshado onesahlukaniso futhi sethemba ukuthi nizoza futhi nilethe amapensela enu namaphepha asizukuthatha isikhathi eside kakhulu kodwa nje ngizothanda uku leyo bekuyinhloso yami yokubuyela lapha kuqala e-Indiana ukuthi nganethembisa lokho futhi ngizozama kusasekuseni uma ngingawutholi kusasekuseni ngizowuthola kusasa ebusuku kodwa ngizozama kusasekuseni uma iNkosi ivuma ukukhuluma ngendaba imiqondo emibili efanayo futhi sengathi uNkulunkulu angasisiza ukuba sazi ukuthi yini iqiniso ukwazi nje ukuthi yini iqiniso ukuze sikwazi kuhamba eqinisweni nasekukhanyeni siyazi kwakuvamile mi se guba nomgani wamu mtale kalati wati gimi wati mfoti pini wati angifuni katiaza mfulini wati gifuni guba nechikiti nami sani nsami futi lapo impembe ikala angifuni katiaza lapo nikarengosi yesi katine siite sedula umagukone guliputa nangikukos lulu kona manje wati goba guyoba mnyama gubene sitoto ngaloko gusa lapo mkumbu donzo pumele gulingi ikala wati angifunesi pazamizo nifuna ugugunia kekela gonge manje iloko esi kukonela lapa sizame ugunia kekela zonge izi paza miso guze sikwazi kuhamba sikwele ngalelo horo manje angizu kukuluma gini sikati siteka kulu kulu kubusugu ngoba sinezi nkonzo izi mbilgu sasa futi kwenye ngisuka kona lapo gwenye indao nye gwenye ezi inye izi nkonzo kodo manje ingo tini katu teru no mingi kisu kufunde kusugele satuweni seshumi nisichupa ama vesu kukala matatu katu teru no mingi ushumile tupa ivesi lokuqala kuya kwelesithathu
observe the month of Abib
Sine nyanga ka Abibi nilenze iphasika inkosi uNkulunkulu wakho ngeyesine nyanga ka Abibi inkosi uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku
Thou shall therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy
Lako,
God.
Uyakunikela ngephasika enkosini uNkulunkulu wakho emihlambini yezimvu neyezinkomo endaweni inkosi eyikhethileyo ukubeka igama layo khona.
Now,
manje indaba yami kulobu busuku ingukuthi indawo ekhethwe uNkulunkulu yokukhonzela.
If you notice,
umani kaphela inyanga uAB AD B lapho ingu isho April inyanga kaApril ilapho bakhishwa ngayo
kuri
manje into eyisimanga ukuthi thina kulobu busuku njengabakhonzi bakaNkulunkulu kulolu suku esiphila kulo futhi sithole imiqondo eminingi kakhulu yabantu ehlukene
different ideas
futhi inqobo nje uma kusekhona imiqondo ehlukene mayelana nento kukhona imibuzo ehlukene kuzofanele kube khona impendulo eyodwa eqiniso kuwo wonke umbuzo obuzwayo
ubaba
bengingabuza umbuzo yini lena na awu bebezothi yi-desk lokwenzani na yabo manje lapho umunye angathi athi akusile i-desk yipulangwe awu yipulangwe kepha nokho i-desk yabo kufanele kube nempendulo eliqiniso kukho futhi kuba bengingabuza umbuzo nganoma yini kufanele kube khona impendulo eliqiniso kungahle kube khona ukuthize kusondele kuyo kodwa kufanele kube neyiqiniso impendulo eqonde ngqo kuwo wonke umbuzo ngakho ngakho-ke wonke umbuzo ovukayo ezimpilweni zethu kufanele kube khona eyeqiniso impendulo eyiyo kuli manje namhlanje sizwa sikuzwa kushiwo abaningi kakhulu babantu bangithi emhlabeni namhlanje njengokuba ngiyisithunywa senkolo ngithathe uhambo oluningana nginqamula ulwandle nasemhlabeni jikelele ngiye ngaxhumana nezinkolo eziningi ezehlukeneyo njengobhuda nokamohamed namasikhi namajeni nezinye eziningi zezinkolo zomhlaba bese-ke kuba lapha phakathi kwi-United States yakithi uqobo namanye amazwe ezizwe ngihlangana nawo wonke amabandla angithi ehlukeneyo njengamabandla angithi amahlelo kuqala ngeRoma Katolika lasekuqaleni bese-ke kuza kwiGreki nokunye nokunye nemikhuba yamasonto ehlukene bese-ke kuya phansi kungene yonke iminyaka yamahlelo amaprotestane ahlukene angamakhulu ayisishiyagalolunye nento manje ngalinye lawo ngosobala ungawubona umqondo wawo futhi ngeke ngawagxeka ngalinye lizisho ukuthi ayiqiniso aneqiniso nabantu osonta kulawo mabandla kufanele akukhole lokho ngoba asexhumeke izikhonkwane esiphethweni sawo sawo isiphetho sawo saphakade phezu kokufundisa kwalelo bandla futhi ehlukene kakhulu elinye kwelinye kuze kwenze imibuzo engamakhulu ayisishiyagalolunye nento ehlukeneyo ngakho-ke ngokuba khona kwemibuzo engamakhulu ayisishiyagalolunye nento ehlukeneyo kufanele kube khona eyodwa impendulo eyiyo futhi ngingathanda ukuba thina kulobu busuku njengoba kungukuthi sizama ukuya ezulwini nokuhlangana nenkosi yethu jesu esimthanda sonke ngingathanda ukuhlola emibhalweni ukuthola lokho
then it should have a Bible answer.
Manje uma kungumbuzo weBhayibheli khona ke ufanele ube nempendulo yeBhayibheli ayifanele ivele eqenjini lamadoda nakuyiphi hlanganyelo ethize noma kuthize ufundisayo noma ehlelweni elithize kufanele vele embhalweni ngo lapho indawo kaNkulunkulu yokuhlangana ikhona yokukhonzela futhi ngempela enguNkulunkulu kukhona indawo yokuhlangana ndawo ahlanganele kuyo. Manje siyathola lapha ukuthi kuDuteronomi lapha ekuqaleni uMose ephindaphinda emuva umbhalo izinto ayebatshele zona ukuthi wayebakhiphe kanjani ngenkulu ingalo namandla iphume eGibhithe futhi wayeqale wabamisa babebizwa ngabantu bakaNkulunkulu ukuze buba baphuma eGibhithe baseke bebizwa ngebandla likaNkulunkulu ngoba ibandla lingelihlanganayo noma impeleni ibandla lisho ababizelwe ngaphandle labo ababizelwe ngaphandle futhi baphuma eGibhithe ukuze babe yibandla. Manje uNkulunkulu wabatshela ngenkathi bengaphambi kokuba bamise ithempeli nanoma yikuphi abakwenza, ngizokhetha indawo yokukhonzela kwami futhi ngizofaka igama lami kuyo futhi yileyo ndawo kuphela uNkulunkulu ayoze ahlangane nanoma ubani kuyo. Yayingokukhetha kwakhe uqobo, wakhetha indawo yakhe futhi lapho akhetha khona indawo yakhe wabeka igama lakhe. Ivesi lesibili lapha liyasitshela lokho, wayezobeka igama lakhe endaweni ayeyikhethele abantu ukuba bamkhonzele kuyo. Manje into yakho ingukuthi sifuna ukuthola ukuthi leyo ndawo ikuphi, nemiqondo engamakhulu ayisishiyagalolunye nento ehlukene, njengoba siyayedlula yonke inkolo yabaheteni futhi nje sikhuluma ngenkolo yobuKristu obungukuthi ngiyabezwela abaheteni kungenjalo ngempela bengingewelele ngaleyo futhi ngikhulume nabo. Kodwa basebutheni ubuKristu yiyona nkolo kuphela iqiniso ngubuKristu, futhi ngikusho lokho hayi ngoba ngempela ngingubuKristu, ngoba ngikholwa ukuthi lokho kuliqiniso yiyona nkolo kuphela eqinisileyo. Sengike ngaba sethuneni lapho uHashel Mhlophe lishintshwa khona njalo Mohori namani, lapho uMohammed umpristi omkhulu noMohori emva kukaKristu ngo wayethathwa ngokuthi ungumprofethi futhi ungingabazi kepha wayenguye khona ngo ngemva kwabafowabo bakwaMakhabhi, kepha ngekathibe wafa wazisho ukuthi uyophinda avuke futhi anqobe umhlaba wonke. Manje cishe njalo Mohori namani bashintsha abaqaphi futhi bagcine iHashel Mhlophe ethuneni lakhe sebekwenze iminyaka izinkulungwane ezimbili bembheke ukuba aphinde avuke futhi anqobe umhlaba. Kodwa niyabo futhi hamba uye kuBuddha, uBuddha wayephile eminyakeni engamakhulu amaningi ngisho amakhulu angamashumi amabili nantathu eminyaka eyedlula. Unkulunkulu waseJapan futhi ngakho wayeyisazi sezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke zikhona, into ethile ethi ayifane noConfucius nokunye nokunye. Kodwa bonke laba ngaba abaqambi njalo njalo bonke bafa nokwazi kwabo izimfihlo zokudabuka kwezinto zonke zikhona futhi umbelwe futhi usethuneni. Kodwa ubuKristu obamiswa nguJesu Kristu kukhona ithuna lingela lutho, ngoba nguye yedwa umuntu osewake wama emhlabeni futhi waphila futhi wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi ngibuye ngikuvuze futhi wakwenza futhi uyaphila namhlanje. Futhi siyazi ukuthi uyaphila ngoba unathi futhi uyazifakazisa ngezibonakaliso nezimangaliso zokomzimba athembisa ukuthi uyozenza ukukukhombisa, nangokuthi njengensika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli bedabula ihlane, inathi namhlanje sinaso ngisho isithombe sayo esithathiwe enza izibonakaliso nezimanga athembisa ukuthi iyozenza kulolu suku. Sibona wonke amazi awethembisa ebonakaliso kulolu suku, ngakho-ke wonke umhlaba wabahedeni awukho ndawo ngubuKristu. Manje njengoba kukhona imibuzo engamakhulu ezishiyagalolunye nento mayelana nokuthi uNkulunkulu uhlangana kuphi, uhlangana ne-Methodist noma uhlangana kwi-Baptist futhi uhlangana kulokhu nalokho nokunye, manje kukhona umbuzo lapho. Ngakho wonke umuntu ufanele afune insindiso yakhe uqobo ngokwesaba nangokuthuthumela. Kodwa kulo busuku ngifuna kuzama ukujola futhi ngifakazise empandweni lapho indawo eyiyona yona yilapho uNkulunkulu ehlangana khona futhi ukhonza nabantu, futhi uma leyo kuyiyo leyo yiyona ndawo kuphela yokuyahlangane kuyo. Manje sithathele indikimba kuDuteronomi, igama lesiGreki elinezincazo ezimbaxambili noma lisho imithetho emibili. Igama lesiGreki Deuteronomy lisho imithetho emibili ehlukene.
That's just what God has.
Futhi lokho nje uNkulunkulu anako imithetho emibili ehlukene, futhi omunye wayo ngumthetho wokufa nomunye ngumthetho wokuphila. uNkulunkulu inemithetho emibili ukumlandela nokumsebenzela nokumkhonza kungukuphila, ukuwenqaba kungukufa. Kukhona imithetho emibili kuNkulunkulu. Manje owodwa waleyo mithetho waziswa ezweni entabeni yaseSinayi. UNkulunkulu wanikeza uMose no-Israyeli umthetho, kungesikho ukuthi umthetho wawungabasiza, kodwa umthetho kuphela wawukhomba kubo ukuthi babe yizoni. Baze kwaba yileso sikhathi babengazi ukuthi isono sasiyini, baze baba nomthetho. Kungebe bikho umthetho ngaphandle kwenhlawulo. Umthetho awusiwo umthetho ngaphandle kwenhlawulo. Ngakho-ke ukweqa umthetho isono nenkokhelo yesono ingukufa. Ngakho-ke uNkulunkulu aze abenzele umthetho, kwakungekho kweqa okwakubalelwa kubo. Uma kungekho umthetho lapho othi ungeke wagijima ngaphezu kwamamayela ngamashumi amabili ngehora, kodwa-ke ubungagijima ngaphezu kwamamayela ngamashumi amabili ngehora. Kodwa nxa kukhona umthetho othi ngeke wakwenza, kodwa-ke kukhona umthetho nenhlawulo emva kwawo. Manje ukufa, umthetho ukufa, wawuyimiyalo eyanikezwa entabeni yaseSinayi, eyatshela umuntu ukuthi wayeyisoni, ukuthi ukweqa umthetho kaNkulunkulu wayefa. Kodwa akukho nsindiso emthethweni, wawuyiphoyisa kuphela elalingakufaka ejele, wawungele lutho ongakukhipha ngalo. Kodwa waseke nikeza omunye umthetho lapho kwakusentabeni yaseKhalvari, lapho isono sabalelwa kuJesu Kristu, kuthi lapho inhlawulo yakhokhwa, kuthi hhayi nge ngaphandle komthetho kodwa ngomusa nisindisiwe, ngomusa kaNkulunkulu, ngokumiselwa ngaphambili kokwazi ngaphambili kukaNkulunkulu kokuba khona kwakho. Manje sibona le mithetho emibili, uDuteronomi ekhuluma ngemithetho emibili. Kwakukhona imithetho emibili, owodwa kwakungumthetho wokufa nomunye umthetho wokuphila. Kwakukhona futhi izivumelwano ezimbili zinikwa abantu, sizokhuluma ngazo ekuseni. Esisodwa sazo sanikwa u-Adamu ngombandela, uma wenza lokhu futhi ungakwenzi lokho. Kodwa lowo mthetho wephulwa, u-Adamu u-Eva wakwephula lokho ensimini yase-Edeni. Kodwa-ke uNkulunkulu wenza isivumelwano sesibili, wase esinika u-Abrahama leso, kuthi lowo mthetho wawungenambandela, akusikho ukuthi wenzeni noma ukuthi uzokwenzani, wathi sengivele ngikwenzile. Lowo umusa, lowo ngumthetho kuphila. UNkulunkulu wakwenzela u-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe. Lokho kungukuthi onke okwenzalo ka-Abrahama, njengoba ibhayibheli lathi wonke u-Israyeli uyakusindiswa. Kodwa lokho akusho amaJuda, njengoba uPawulu athi lowo Israyeli ongaphakathi noma u-Israyeli ongaphandle. Ngaphandle, njengoba sakhuluma ngakho ngobulili usuku, kwakungabantwana baka-Israyeli ngokuzalwa ngocansi. Kodwa umthetho kaNkulunkulu wawunguKristu, okwakuyinzalo yobukhosi ka-Abrahama, ukuthi ngomusa wonke u-Israyeli usindisiwe. Lokho ngukuthi konke lokho kukuKristu kusindisiwe, konke isivumelwano sesibili sikaNkulunkulu. Kodwa zonke lezi zinto zazibikezela uKristu. Manje ucabulayo ivesi lesibili, ivesi lesibili lapho kuDuteronomi ishumi lesithupha, ukhonze endaweni engiyikhethile. Manje ufanele umkhonze uNkulunkulu, wathi endaweni engiyikhethile, hhayi okukhethwe ngomunye umuntu, kodwa engiyikhethile. Manje uma uNkulunkulu akhethe indawo, kuzifaneleke ukuthola ukuthi wathini ngayo, futhi ikuphi na? Ngifuna ukuyithola, ngoba qiniso ngifuna ukumkhonza. Sonke silapho kulobu busuku kumkhonza, sihlezi lapho kulobu busuku njenge-Methodist, i-Baptist, i-Katolika, ufakazi kaJehova, i-Christian Science, nabo bonke. Kodwa sonke sifuna okuthize. Sifuna ukwazi iqiniso. Ibhayibheli lathi niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakulikhulula. Omunye ngeke wazi ukuthi wenzani, awazi ukuthi kwenziwa kanjani uze wazi ukuthi kwenziwa kanjani, wazi ukuthi uzokwenzani uze wazi ukuthi kwenziwa kanjani. Njalo ufanele wazi ukuthi wenzani nokuthi kwenziwa kanjani. Lokhu kusikhombisa ukuthi uNkulunkulu unendawo yokuhlanganela yabakhonzi bakhe endaweni ethize yodwa. Kuleyo ndawo kuphela uNkulunkulu uhlangana nabakhonzi bakhe. manje futhi endawo ayikhethele abakhonzi bakhe washo ukuba iyobeka igama lakhe. Manje ake sifunisise sithole embhalweni lapho le ndawo ikhona impela. Uma uNkulunkulu ayethe uyobeka igama lakhe kule ndawo lapho ayekhethe ukuhlangana khona nabantu futhi akhonze nabo, noma bona bakhonze yena njalo, ukuthi indawo ndawo ebhayibhelini ngoba yayingeyeminyaka yonke.
UNkulunkulu
omkhulu ongaguquki angeguquke, umuntu uyaguquka, kodwa ungayibeka impilo yakho phezu kwanoma yini uNkulunkulu ake ayisho noma ngasiphi isikhathi, ngoba yiqiniso. Iqiniso ngoba leyo nto kuphela engingaba nethemba kuyo yibhayibheli, ngoba yizwi lomuntu lizohluleka, kodwa uNkulunkulu ngophezu konke. Ngalo nyaka ngifanele ngazi kakhulu kunanoma bengazi ngonyaka odlule. Ufanele nawe usuku ngalunye singaba nesiphelo, ngakho sizuza ukwazi. Kodwa uNkulunkulu ngongenasiphelo, ungongenasiphelo, futhi ngokuba ngongenasiphelo angezuza ukwazi. Uphelele zisuke nje sonke isinqumo sifanele sibe ngesiyiso ncamashi, futhi indlela uNkulunkulu wenza ngayo ngesinye isikhathi ufanele enze ngaleyo ndlela ingunaphakade. Kungenjalo wenza ngokuyiphutha ngenkathi yenza kokuqala. Uma umuntu eke eze kuNkulunkulu ngensindiso phezu kwezisekelo amemukela ngazo, ufanele kwemukelwe phezu kwalezo zisekelo ezifanayo ngaso sonke isikhathi. Kunjalo uma umuntu eke eze kuNkulunkulu ngokuphulukiswa ngokuba kuNkulunkulu noNkulunkulu wamemukela phezu kwesisekelo esithize, umuntu olandelayo uyafika, ufanele amamukele ngendlela efanayo. Kungenjalo wenza ngokuyiphutha ngenkathi yemukela umuntu wokuqala. UNkulunkulu wenza izisekelo ukuthi wayezohlangana nomuntu kuzo, wenza izisekelo zalokho ayezokwenza ukuthi wayezokwenza kanjani, futhi lokho kwakungomhlatshelo wegazi lewundla ensimini yaseyideni. UNkulunkulu akakaze, akukho sikhathi ake akuguqula ngaso. Wanquma ukuthi wayezomsindisa kanjani umuntu. Sizamile namhlanje ukufundisa umuntu kukho, sizamile ukubafundisa, sazama ukubafundisa, sazama ukutela, sazama ukwenza zonke lezi ezinye izinhlobo zezinto. Sibangenise sibachole abangene, sibabhabhathize abangene, yonke enye indlela ekhona sibangenise ngezincwadi, kodwa kusalokhu kumile ngokufanayo. UNkulunkulu uhlangana nomuntu ngaphansi kwegazi elachithekayo lewundlu. Igazi laliyindlela kaNkulunkulu ekuqaleni, negazi liyindlela kaNkulunkulu kulobu busuku ukwenza ukuzihlawulisa nazo zonke lezi zinto. Kodwa insindiso ifika kuphela ngegazi. Igazi yiyona ndlela kuphela uNkulunkulu akhetha ngayo ukusindisa umuntu, futhi angeke ayiguqula. UJobe wayenento efanayo, wayazi ukuthi wayelungile ngoba wayenikele ngomhlatshelo uNkulunkulu ayewudingile kuye. Manje sithole manje kubona ukuthi le ndawo yini, le ndawo abeke kuye igama lakhe. Sizodingeka sithole ukuthi ulibeke phi igama lakhe. Kodwa ke uma sithola ukuthi igama likaNkulunkulu liyini lapho alibeke khona, kodwa ke sinendawo yokukhonzela masinye nje lapho sesikutholile lokho. Zonke lezi zinto kusobala kwakungamathunzi ezinto ezizayo. Wonke umthetho wawubikezela izinto ezizayo. Njenga nje inyanga iyizithunzi selanga isebenza uma ilanga lingekho, njengebandla nje lisebenza lapho i-NDODANA kaNkulunkulu ingekho. Uma indodana ingekho ukukhanya okuthe ukuba kuncane, ibandla amakholwa akhonza uNkulunkulu futhi anikeze ukukhanya lapho indodana ingekho. Kodwa lapho ilanga liphuma awube usayibona inyanga ngoba isishonile. Ayisakudingi ukukhanya kwalo ngoba ithole kuphela ukukhanya kwayo kancane okuvele langeni. Manje njengendoda lomfazi, ilanga nenyanga kunjalo, ibandla noKristu. Manje siyathola ukuthi lezi zinto ziyisithunzi sikaKristu. Wonke umhlatshelo, umkhosi nakho konke eTestamenteni elidala zazibikezela uKristu njengesithunzi nje sibonakala kwiphansi. Manje nakho lapho sizodinga sithole khona indawo eyiyo yokukhonzela ngokubuyela emuva lapho eTestamenteni elidala lapho yanikezwa khona, futhi sibone ukuthi lezi zinto zaziyini. Manje nxa isithunzi sibonakala phansi, ngasho noma yisilisa, isifazane, noma yisilwane, noma ngaba yini, ngoba kubonisa isithunzi kwiphansi. Kuti lapo leso sithunzi siya ngokuba sifushane isithunzi siyinegative kuti ngibe bike negative ngaphandle kwesithombe ngo ngakho ke lapho isithombe ngo sisondela kwi negative negative igwinywa yisithombe ngo isithunzi nene sithombe ngo kuhlangana ndawonye futhi yiloko okukwenza ngaleyo nkathi kube yisithombe ngo futhi uma zonke izinto ezindala ibhayibheli lathi etestamenteni elidala zazingama Chunzi ezinto ezizayo kodwa lapho ke uKristu wayeyisithunzi sezinto ezizayo lapho singabona ngemifanekiso yeTestamente elidala lapho wakhetha khona ukubeka igama lakhe lokumanje manje njengoba isithunzi siyiseqa iphansi lithe negative ingumfanekiso lapho thina abakhonzi futhi singabona izithunzi zeTestamente elidala zishabalalela ezithombeni ngo selisha manje yonke imikhosi yamaholidi lonke ethabenakele lonke ukhuni konke okusethabenakele konke kwakufanekiso uKristu yonke iminikelo yonke imithetho konke kwakusemfanekisweni kaKristu sedlulile kukho izikhathi ngezikhathi lapho ethabenakele khona-ke siyabona ngalezi ukuthi zonke izivumo khona ibandla nehlelo kushiywe kude le muva akukho ngisho nasemjahweni nhlobo zonke izivumo khona wonke amabandla wonke amahlelo kushiywe ngaphandle ngokuphelele ayikho nhlobo indawo yabo ayikho into efanekiswa etestamenteni elidala kumbe noma yikuphi ebhayibhelini liyebandla kepha ubunye obuphoqiwe bombhoshongo wasebhabhele yileyo nto kuphela efanekisa ubunye ngoba lalingonimrodi indoda embi eyaphuma yaseyiphoxa wonke amazwe amancane ukuba angene endaweni yodwa nalo mbhoshongo omkhulu kwakungukukhonza kwenkolo kusobala kodwa akubalwa ezwini likaNkulunkulu ngakho kulapho la ubona khona inkolo yamahlelo ifanekiswa khona umbhoshongo wasebhabhele etestamenteni elidala okungukuthi le nkolo ngempela yayiyinkolo kodwa kungesiye inkolo yezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu akakukhethanga ukufaka igama lakhe kunoma yiliphi ihlelo ngifuna umbhalo wakho uma kunjalo ngiyazi bathi ukwenzile kodwa akazange ngeke lifake igama lakhe ezindaweni eziningi ngoba wathi wafaka igama lakhe endaweni eyodwa futhi leyo ndawo eyodwa yilelo nalelo hlelo lakithi lifuna ukuthi bayileyo ndawo kodwa kuphambene kodwa walibekaphi igama lakhe na manje futhi yena ubani igama lakhe kuqala na sizofanele igama silithole ukuthi ubani igama likaNkulunkulu ngaphambi kokuba sithole ukuthi yini ayifake endaweni manje sithole ukuthi wayeneziqu eziningi ubizwa ngo wayebizwa ngobaba okuyisiqu futhi wayebizwa ngendodana okuyisiqu wayebizwa ngomoya ongcwele okuyisiqu wayebizwa ngentebe yasesharoni okuyisiqu umduzo wesigodi isiqu inkanyezi yokusa ujehova jara ujehova rafa ayiyisikhombisa ehlukene ayiyinhlanganisela amagama okuhlenga nawonke ayeyiziqu akukho lesi sodwa sazo esasingamagama kodwa unegama
When he met Moses, he had not a name yet.
I am Moses. Bathi ngani ngumuntu ongakevi emashumini amahlanu eminyaka ubudala futhi uthi ubone u-Abrahama na wathi ngakabibiko u-Abrahama ngikhona futhi ungikhona ngokunguye izihlahla ezivuthayo insika yomlilo eyayisezihlahleni ezivuthayo emuva ezinsukwini zikamose ungingikhona futhi manje siyathola ukuthi ujesu washo futhi ngeza egameni likababa wami futhi aningemukelanga khona-ke igama likayise lifanele libe ngujesu kunjalo igama likayise lingujesu ngoba ujesu washo njalo ngiphethe igama likababa wami ngiza ngegama likababa wami futhi aningemukelanga khona-ke igama lakhe lalingujesu nogabriyeli wambiza ngojesu abaprofethi bambiza ngojesu futhi wayengujesu qobo phambi kokuzala kwakhe ngisho lomprofethi ongcwele wabiza igama lakhe ngokuthi u-Imanueli okusho ukuthi uNkulunkulu nathi Kona ke uNkulunkulu wabonakalisa enyameni ukuze asuse isono sezwe futhi ngokwenze njalo wanikwa igama likaJesu. Ngakho uJesu yigama.
And the name was placed in a man, not a church.
Ngegama lafakwa kumuntu, hayi bandla, hayi ihlelo, hayi isivumokholo, kodwa umuntu.
He chose to place his name in Jesus Christ.
Wakhetha ukufaka igama lakhe kuJesu Kristu. Manje siyatshela ukuthi khona ke uba indawo yokukhonzela kukaNkulunkulu. Lapho omkhonzela khona. Selokhu kwabanga phambi ngisho kokubazalwa igama lakhe lalithiwa uJesu, lalisemqoka kakhulu, lanikwa umama wakhe ingelosi uGabriyeli ukuthi igama lakhe liyakuthiwa uJesu, indodana kaNkulunkulu. Lokho ayeyikho lapho sinayo khona-ke yiyo le yodwa, yiyo yakhe yedwa indawo kaNkulunkulu ekhethiwe kukhonzela. Indawo kaNkulunkulu ayikhetha. UNkulunkulu wakhetha ukuhlangana nomuntu. Kwakungesikho ebandleni, kungesikho ehlelweni, kungesikho esivumweni khona, kodwa kuKristu. Ileyo ndawo kuphela uNkulunkulu azohlangana khona nomuntu ukuthi ongakhonza uNkulunkulu kukuKristu. Leyo yiyona ndawo kuphela. Kule ndaba noma uyiMethodist, iBaptist, iKatolika, iProtestani, noma ungaba yini, yiyo kuphela indawo ongakhonza kuyo uNkulunkulu ngokuyikho leyo kuKristu.
AmaRoma
esishiyagalombili elokuqala athi kanjalo kusekho manje kulahlwa kwaba kuKristu Jesu, bengahambi ngokwenyama behamba ngokomoya. Lelo yivangeli. Singehluka phezu kwezivumokholo, singehluka phezu kwezithathiselo ezibona ngokucabanga kwengqondo ezenziwa ngabantu ngayo ebandleni leMethodist. Kufanele ube yiMethodist, iBaptist, iBaptist, iKatolika, iKatolika. Kodwa lapho uke wabhaphathizelwa kuKristu futhi waba yilunga lomzimba wakhe, akukho mehluko. Izindonga eziphakathi nendawo zokwehlukanisa ludilizelwa phansi futhi ukhululekile ngoba usukuKristu Jesu.
God in spirit and in truth. When you are in Christ Jesus, Christ Jesus, God's plan for worship in Christ Jesus.
Now, no church denomination can claim this. No one can claim this.
I made it a conviction to do such a thing with
me. Be Christ.
Taken away from Christ.
To take from him. Ngeke ukwenze lokho. UKristu yena ndawo kuphela uNkulunkulu ehlangana kuye nabakhonzi. Manje namhlanje ngike ngaba nabantu abangitshelayo, indoda yangibiza esikhathini esingeside esedlule eBeaumont, eTexas, yathi mnumzane Branham, uma igama lakho lingekho encwadini yebandla lakithi angeke waye ezulwini. Mungake ukucabangela khona, ungayikholwa into enjengeleyo. Bacabanga ukuthi ufanele usonke kulelo bandla lithize, kungenjalo ungeke uye ezulwini. Lokho kuyiphutha. Ukholwa yilokho ngumphika uKristu. Ngisho lokhu, uma ukholwa ngumoya onjalo ulahlekile. Leso yisibonakaliso sihle sokuthi ulahlekile, ngoba kungukususa lokho uNkulunkulu akwenzayo. UNkulunkulu akazange efake igama lakhe kunoma yiliphi ibandla, walifaka endodaneni yakhe uKristu Jesu. Ngathi yena nendodana yakhe bebamunye. Leyo yindawo yangokoqobo yokukhonzela. Azikho ezinye izisekelo esabekwayo. Alika linye idwala, ngimi kuKristu idwala liqinile. Yonke eminye imihlabathi yizihlabathi ezibishayo. Amadela azobuthuka awe, izizwe ziyodlula. Kodwa yena uzohlala kuze kube phakade. Ayikho enye indawo umuntu angayithola ukukhonza uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uzophendulana naye. Akukho ndawo kepha kuKristu Jesu. Indawo kuphela, indawo kuphela uNkulunkulu akhetha ukubeka igama lakhe kuyo, futhi indawo kuphela ahlangana kuyo nomuntu. Ukukhonza ulahlekile, ukukholwa noma yini okunye. Kaphelani yonke imikhosi eyisikhombisa yamaJuda wawugcinwa endaweni efanayo. Abazange bagcine umkhosi owodwa lapha weMethodisti, nowodwa ngapha weBhaptisti, owodwa ngapha wePresbyterian, owodwa emuva lapha weKatolika, nowodwa eProtestani. Yonke imikhosi eyisikhombisa wawugcinwa endaweni fanayo. Umfanekiso omuhle kakhulu lapha. Sizanda kwedlula eminyakeni yebandla esikhombisa, sizokhombisa ukuthi uNkulunkulu ugcina yonke iminyaka yebandla esikhombisa ezwini. ngokuba unyaka webandla ngamunye waveza ingxenye yezwi futhi kwakuthi nxa bekuveza futhi babebona ukukhanya njengabantu nje abathola kuqala ukubhabhathiza egameni likajesu benzani na benza itelo ngawo futhi lafela khona lapho unkulunkulu ke wasesuka waphuma wangena komunye umuntu angazukuhlala kwesisodwa salezo zivumokholo nezimfundisoze akahlanganise lutho nakho akukho lutho oluphendukezele mayelana nalo nkulunkulu izwi likankulunkulu lingwele limsulwa ukristu uyisizinda sikankulunkulu sokukhonzela ungunkulunkulu yonke imikhosi eyisikhombisa ifanele igcinwe kule ndawo eyodwa wawungeke ugcine umkhosi kunoma yiyiphi enye indawo kepha leyo eyisikhombisa indawo imikhosi eyisikhombisa yonyaka ifanele igcinwe endaweni eyodwa ngakho-ke iminyaka yebandla yesikhombisa yayifanele ivele endaweni eyodwa fo lowo kwakungukristu ekhuluma kuyo yonke iminyaka yebandla yesikhombisa lokho kunjalo impela umfanekiso weminyaka yebandla yesikhombisa kodwa benza amahlelo ngakho.
Now let's look at another type while we're
manje ake sibuke komunye umfanekiso sisengalapha nje lokho ngokuthi umfanekiso wepasika wawubikezela ujesu siyaqaphela lapho umhlatshelo wegazi ngokufa umhlatshelo wegazi wawuyindawo eyayibikezela ukristu ihlelo lingoba na ubungake ucabange njebandla lopha ihlelo lopha na impela cha kuthathe ikhazi ubopha ekuphileni futhi ukuphila lapha ujesu ufika esibonisweni ngewundlu undlu lalingumfanekiso kakristu futhi lalibikezela ukristu ngoba wayeyiwundlu likankulunkulu ujohane alethulayo elisusa isono sezwe sithola ujesu efika esibonisweni lapha ku-exodus isahluko se-12 qaphelani kwakuyiyona ndawo kuphela ukufa kwakungekwazi ukushaya kuyo ngenkathi ukufa kwasekuzoshaya ezweni kwadingeka ukuba kube khona indawo ethize bonke abangaphansi kwalena bafa indawo eyodwa kuphela manje kwakungakhazi ukuthi kwakuyindlu eyodwa kodwa kwakukhona indawo eyodwa lapho iwundlu elalibulawa khona lapho ikazi lewundlu elikhona indelosi yokufa yayingeke ishaye ngoba kwakuyindawo eyodwa unkulunkulu ayebeke khona igama lakhe nalelo wundlu lethiwe muva lapho ekuqaleni iwundlu kaphelani kwakuyindawo eyodwa eyayingeke ishaye futhi manje kuyafana nanamhlanje yinye kuphela indawo lapho ukufa kokomoya kungeke kwashaya khona lelo yizwi ukufa kungeke kwalishaya yizwi ngoba liyizwe liphilayo likankulunkulu kodwa lapho ubeka izivumokholo kanye nalo izwi liyaziphumela qobo lwalo liyohlukana njengamanzi emafutheni ngeke wakuxubanisa ndawonye ngoko-ke niyabo nxa isivumokholo singena ethelweni bonke balandela isivumokholo lezwi liyacima futhi liqhubekele phambili nomunye umuntu futhi lande kakhulu lithatha umfutho lapho lihamba lisuke ekulungisisweni ekungcwelisweni umbhabhathizo kwabangcwele futhi liqhubeke liphume liyonge yena ohlambini niyayibona indlela unkulunkulu anyathele kuyo na elethe igama lakhe ngaso sonke isikhathi kwehle ngqo ngendlela efanayo ngoba uyizwi qaphelani lingeke lafa izwi lokuphila lingeke lafa qaphelani ukuthi kuphelela kanjani manje ingelosi yokufa ayenqatshelwanga ukushaya abantu abakhulu basegibhithe abayizihlakaniphi kwakunganqatshelwa ukushaya amazwe alo angcwele izakhiwo zalo ezinkulu ofaro balo noma abaphristi bezwe ingelosi ayenqatshelanga ukushaya yayingashaya noma yisiphi isakhiwo noma yiyiphi indawo noma ngubani kodwa yayingenakushaya lapho kwakukhona khona iwundlu ukufa kungeke kwashaya lapho le ndawo ehlinze iweyo kankulunkulu ikhona futhi leyo isewundlwini qaphelani kwakungekho ngisho wenqatshelwa kushaya u-israyeli noma abapristi balo bamaheberu futhi noma yiliphi lamahlelo abo bonke bafanele babekwe khethwe ngunkulunkulu indawo ehlinzekiwe kungenjalo ukufa kwakushaya bandla noma ngabe ukuphi ukuthi ungowakuphi akungenzi meduko kodwa yinye into ufanele uyazi ufanele ube kukristu kungenjalo ufile ungeke waphile ungaphandle kwakhe Ibandla lakho lingaze ukuba lilungile njengesakhiwo, inhlanganyelo yakho ingaze ukuba ilungile njengomuntu. Kodwa lapho uphika umzimba, igazi, izwi likaJesu Kristu, usufile ngomzuzu nje okwenza ngawo indawo ekhethwe nguNkulunkulu yokukhonzela. Lapho-ke igama lakhe likhona impela, kulapho-ke akhetha ukubeka igama lakhe khona, hhayi ebandleni kodwa hhayi endodaneni uJesu Kristu. Qaphelani, ukuphepha wakusendaweni kuphela yokukhetha kwakhe, ewundlwini lakhe nasegameni lewundlu. Qaphelani, kwakuyiwundlu leduna isilisa, hhayi izifazane, hhayi ibandla izifazane, kodwa igama lakhe owesilisa, hhayi igama lalo isifazane. Lapho ayezohlangana khona nabantu kwakungesikho egameni lalo, kodwa egameni lakhe yena iwundlu. Manje sithi ibandla elikhulu, ibandla elinamandla lenza lokhu futhi lenza lokho, lilinganise iziphepho, liqoshile enanini, sibakhulu ngezibalo, siyibandla elinamandla, liyinto enkulu. Kodwa uNkulunkulu akazange asho lutho ngalo, wathi yena, yena yindawo yokuhlangana, iwundlu, hhayi ibandla. Hayi igama lalo, kodwa igama lakhe. Akazange abeke igama lalo noma yikuphi, wafaka igama lakhe kuye isilisa. Yingakho konke sifanele sikwenze, noma yizwi noma umsebenzi, sifanele sikwenze konke egameni likaJesu Kristu. Uma sikhuleka, sifanele sikhuleke egameni likaJesu. Uma sicela isicelo, sifanele sicele egameni likaJesu. Uma sihamba, sihambe egameni likaJesu. Uma sikhuluma, sikhulume egameni likaJesu. Uma sibhabhathize, sifanele sibhabhathize egameni likaJesu. Ngokuba konke lokho esikwenzayo ngezwi noma ngomsebenzi sikwenze egameni likaJesu Kristu. Umfo washo kimi ngesinye isikhathi sixoxa lokho, wathi Vuthi Branham umkami angi, wathi yena igama lakhe usibanibani, ungumfundisi angathi ukuba uhlezi lapha manje. Futhi wathi umkami wathi unegama lami, uzovele ngithi uJonzi ngoba kwakungesuye uJonzi. Wathi manje akadingi kuvuka njalo kutheni athathe umshanyelo bese ethi manje ngishanyela phansi egameni likaJonzi, futhi ngigeza izintshe egameni likaJonzi, futhi ngiphesha izingubo egameni likaJonzi. Wathi angiboni ukuthi ufanele ukuba za igama nhlobo, ngathi ngikholwa ukuthi ufanele kunjalo. Wayesethi awu ngani na, abaphikekile kulisho konke akwenzayo kusegameni likaJonzi, zisuke nje. Ngathi kodwa awuzange uhambe wenze ngomgwaqo wasomjola, wase uthi woza Jonzi, wafanele ukuba kuqala ngomgubho, umgubho womshado Jonzi, uma engakwenzanga nihlala ngokuphinga. Uthi uma ubhapathizwe noma ngayiphi ngeyicela kungesigqwale egameni likaJesu Kristu, kungumbhapathizo wokuphinga ongatholakali ebhayibhelini. Khona-ke enikwenza ngezwi nangomsebenzi, kwenzeni konke egameni likaJesu. Ngemva kwalokho enikwenzayo, kodwa kuqala ningene egameni lakhe. Maningi abesifazane abahle kulezi sakhiwo kulobu busuku, abahle besifazane abathembekileyo, kodwa munye unkosikazi William Branham nguye oya nami ekhaya, nguye ongumkami. Ubona abantu bahle ezweni, amabandla amahle, kodwa munye unkosikazi Jesu Kristu, futhi lo wamzelayo lilele lapho-ke igama lakhe. Kulapho-ke kukhonzwa kwakhe kukhona, phakathi kuye futhi yena yedwa leliqiniso. Oh yebo mnumzane, sikuthole kuliqiniso lokho. Manje yingakho thina konke sikwenzayo ngezwi noma ngomsebenzi sikwenze egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu lensindiso, kepha igama likaJesu Kristu. Izenzo zakhiwo zesibili siyasho ukuthi ngokuba makwenzeke kini, alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu umuntu angasindiswa ngalo kuphela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngithemba ukuthi ngiyakutshela igama likaJesu Kristu onke izulu liphakeme kunawo wonke elethiwe ngaye, wonke umndeni ezulwini wethiwe ngoJesu. Ibhayibheli lathi ukuthi wonke umndeni emhlabeni wethiwe ngoJesu. Ngakho lelo igama likaNkulunkulu elikhethiweyo nalapho elibeke khona, leyo indawo yakhe yokukhonzela ikuJesu Kristu. Manje sazi ukuthi lokho kunjalo, ayikho enye indawo yokukhonza kuphela kuye.
There's no other name under heaven given among men.
Alikho elinye igama phansi kwezulu elinikezwe umuntu, abangasindiswa ngalo elakhe igama likaNkulunkulu lokuhlengwa uNkulunkulu negama elithiwa uJehova Jaira uJehova Rafa uJehova Jaira inkosi ithethelela zonke izono zakho Jehova Rafa inkosi iphulukisa zonke izifo zakho wayenezinto eziningi kodwa unegama elilodwa lokuhlengwa elingelesindu futhi lelo igama likaJesu lelo igama lakhe akhetha ukulibeka walibeka kuphi na walifaka kuKristu onke amanye amagama ebandla izivumokholo iziqu ukufa ukwethembela kuwo wethembele ebandleni leMethodist ukuba likuyise ezulwini ulahlekile uma wethembele kumaPentecostal ibandla lePentecostal ukuba likuyise ezulwini ulahlekile neBaptist iluthele iPresbyterian iKatolika nayilibe likeibandla wethembele egameni lawo kumbe isiqu sawo kumbe isivumokholo sawo ulahlekile
until first you come
ngoba ungeke ngisho uze ukhonze uze kuqala ungena endaweni yokukhonzela amen leyo ndawo kuphela uNkulunkulu ehlangana khona nomkhonzi indawo ayikhetha ukubeka igama lakhe zonke ezinye uthembela kuzo uyofa yena futhi ezinye izithunzi zikaJesu lapha ngikumake phansi umbhalo futhi wabikezela lapha ufanele angabi nasici indawo abeka kuye igama lakhe leliwundi lifanele lingabi nasici manje liphi ihlele noma inqubo ongakhasela kuye lokhu liphi bandla ikatolika protestani lamajuda noma yiliphi na ngubona ihlelo ongakhasela lokho kule elingela sici kulo na konke kunqetshiwe futhi kwaliwa
halleluya
kodwa kukhona indawo halleluya leyo ndawo ikuJesu Kristu akukho sici kuye akukho cala kuye ngeke ukukhasela lokhu bonke laba bantu abazama ukwenza kanjalo bethi ubandla labo alinacala nakho konke lokhu lingcolile abaphulizi abathandi abafe uhafu abaselawudikeya isivumokholo kodwa akusile iqiniso kodwa ngisho nopilati umqobo lwakhe isitha sakhe wathi angivumani icala kuye isitha sakhe uqobo safakaza ukuthi kwakungekho cala kuye ungeke wakhasela noma yisiphi isono kuye wathi kubapristi bangenza insuku zakhe ubani kini ongangilahla ngesono na ubani ongangikhombisa ukuthi ngiyisoni na mitshele ibandla lilodwa elingathi awakaze enze noma yini eyiphutha ngokusobala akukho nelinye lawo cishe impela kuphela elibulale futhi lenza konke okukhona ekhalendeni okwenziwayo cishe impela manje-ke asazibiza ngakho akusiyo indawo kaNkulunkulu yokuhlanganela yokukhonzela kunoma yisiphi isivumokholo noma ihlelo bangane bami ngifuna ukulimaza imizwa kodwa ngibophezeleke emlayezweni futhi leyo mlayezo ungukuthi phumani kule mfucumfucu futhi uma nginicela ukuba niphume ngizoniyise kuphi na benginganiyise ethabenakele likaBranham na libecala njengawo onke nje amanye kodwa inye indawo enginganiyisa kuyo lapho eniphephe khona futhi nivikelekile kufeni lokho kukuJesu Kristu indawo kaNkulunkulu yokukhonzela leyo ndawo engilethulela yona kulobo busuku lapho uNkulunkulu ebeka khona igama lakhe lapho ethembisa khona ukuthi uyohlangana nawo wonke umuntu ongena lapho uyokhonza naye futhi abe nedili naye lokho kukuKristu akukho hhayi ebandleni akukho thabenakele kodwa kukristu uyithabenakele likaNkulunkulu uyindawo uNkulunkulu angena kuyo qobo lwakhe futhi wahlala kuye lo uyindodana yami ethandekayo engiyithokozile ukuhlala kuyo kulapho uNkulunkulu azihlalela khona ethabenakele waletha igama lakhe waselibeka phezu uJesu Kristu ngakho-ke igama lakhe lafaka kumuntu indodana yakhe uJesu Kristu lapho azihlalela khona ethabenakele qobo lwakhe nakulelo thabenakele lapho ngokomfanekiso eJerusalem imidala imikhosi emidala ithempeli elidala lalingumfanekiso ngathi intuthi ingena usuku umphongolo owangena ngalo wesivumelwane wase uyazinza nephimbo likaNkulunkulu lalizwakala kuwo ukuze iphimbo likaNkulunkulu lizwakale lingene ethabenakele uJesu Kristu kungukuthi elidala lemvelo lalingumfanekiso nesithunzi selisha futhi ngenkathi engena kuKristu wathi lo uyindodana yami ethandekayo engiyithokozile ukuhlala kuyo futhi ngizokhetha indawo lapho engizobeka khona igama lami nalapho engizohlangana khona nomuntu nalapho engizokhonza khona uNkulunkulu wakhe ukhethe indawo kungesikho ehlelweni lebandla kodwa kuJesu Kristu. Yebo mnumzane, kufanele futhi angingabi nasici njengoba ngishilo, akukho hlelo elingathi okwalo lokho. Bayasho bangumphiki uKristu. Manje sathola lapha qaphela hale sithithi sake futhi iwundi lifanele ligcinwe. Manje lokhu kutholakala kuEksodusi 12 uma kumakaphansi Eksodusi 12 lesithathu kuya kwelesithupha. Iwundu lifanele ligcinwe kuze kube yizinsuku ezine ukuba lihlolwe ukubona ukuthi selikufanele yini ukuya emhlatshelweni. Lifanele lithathwe lihlolwe liphindaphindwe izinsuku ezine ukubona ukuthi sikhona yini isici kulo, ubone ukuthi sikhona yini isifo kulo, ubone ukuthi kukhona yini okungalungile ewundlini. Lifanele ligcinwe izinsuku ezine. Manje qaphelani abanye benu ungahle kubaba cabange ukuthi lokho bekukuncanyana labulawa zilishumi nane. Kodwa niyakubula babelithatha iwundlu ngosuku lweshumi enyangeni bese belibulela ngosuku lweshumi nane enyangeni, niyabo elaligcinwa izinsuku ezine. Manje uJesu igama likaNkulunkulu iwundlu wangena eJerusalema futhi akaphindanga waphuma futhi kwaze kwaba semva kokufa kwakhe ukubelwa nokuvuka wagcinwa phansi kwabaxeka izinsuku ezine nobusuku obune. Lafanekiswa-ke uphelele kanjani lelo wundlu lagcinwa izinsuku ezine ngaleyo nkathi lapho uPilato athi angifumani icala kuye. Esinye isithunzi sakhe akukho thambo elalingephulwa kuye okwaba ngokuphelele ngenkathi bengalephuli ekubulaleni umhlatshelo. Abakwazanga kwephula ithambo, uma kwakunjalo lalenqatshwa futhi basebevele besihoshile isando ukuba bephule amathambo emilenzeni kaKristu ngenkathi bethi usevele usefile. Bamgwaza ohlangothini futhi bathole igazi namanzi. Aphelani futhi enye into enkulu lapha ngeke ngikweqe ngoba wafanekiswa eminikelweni umnikelo wempuphu. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi babenesikole ebhayibhelini esasibizwa ngesikole zamaprofethi futhi kwakuyisikole ngempela. Futhi siyathola ukuthi u-Eliya wenyukela lapho kuleso sikole ngelinye ilanga futhi bathi thina bamnceke ukuba hambe, bathi uma ungalapha izinto zihlobe kakhulu. Ngakho babefuna suka hambe futhi baphuma ukuyomfunela idini nesigatshana sabapristi saphuma noma abaprofethi ukuyofuna uphizi ukumenzela idina. Futhi ngekathi bekwenza babutha inqwaba enkulu yawo ugcwele isibhinqo. Futhi ngekathi sebebuya kwakuyizintangazane okwakungubuthi uthi baziphosa ebhodweni namabhodwe yaqala ukubila. Futhi bona uthize wathi maye kukhona ukufa ebhodweni, manje asisakwazi ngisho ukudla. Wayesethi u-Eliya ngiletshele impuphu engagcwala isandla, waseyithatha impuphu wayiphosa ebhodweni, wayesethi dlanini ibhodwe seliphulukisiwe. Umnikelo wempuphu wawungukristu. Zonke izinhlavana ezinamathelayo zazifanele zihlelwe ngokufanayo futhi yonke inkeshazane yempuphu yayifanele igaywe ngokufanayo ukuba ibe ngumnikelo wempuphu, kukhombisa ukuthi ungumphulukisi. Uyabambela futhi asuse ukufa futhi yabeka ukuphila ngemithetho emibili. Haleluya! Lapho kukhona khona ukufa indawo eyodwa nxa uKristu engena ukuphila kuyangena. Unguyezelo lomuhle laphakade futhi lapho kwakukhona khona ukufa lapho kwaba ngukuphila ngoba lowo Kristu wangeniswa umnikelo wempuphu. Kuyizifundo ezinkulu kabi lezi zinto ezingaba yizo uma sithatha isikhathi sokuzihlaziya. Manje qaphelani, akukho nelilodwa izwi lezithunzi elehlulekayo, akukho nelilodwa izwi elake lehluleka lesithunzi. Konke kwakufanekisa ngokuphelele. Uyindawo kaNkulunkulu ekhethiwe yokukhonzela negama likaNkulunkulu linikwe yena. Uyindawo kaNkulunkulu yokukhonzela negama likaNkulunkulu linikwe yena. Uyizwi likaNkulunkulu futhi uyigama likaNkulunkulu.
He's both the word of God and the name of God.
Uyikho kokubili izwi likaNkulunkulu negama likaNkulunkulu. Wayeyizwi elenziwe inyama, wayeyizwi likaNkulunkulu iwundlu likaNkulunkulu igama likaNkulunkulu futhi wayenguNkulunkulu. Ulapho ayeyikho ekhethiwe nokuyiyona kuphela indawo yokukhonza kuNkulunkulu. uNkulunkulu wenqaba noma yiyiphi enye indawo ngaphandle kokuba kuJesu Kristu. Ngeke wamkhonza noma yikuphi. Wathi bangikhonza ngeze befundisa isifundiso esiyimiyalo yomuntu. Namhlanje sinezivumokholo izimfundisoze nakho konke okufundisa ukuthi yile indlela futhi yileyo indlela.
NoJesu
wathi ngiyindlela iqiniso lokuphila futhi angekho ngeza kuNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngamanye amazwi ngiyisango esibayeni sezimvu. Bonke abangaphandle ngamasela nguye kuphela kusondelwa kuye uyisango indlela iqiniso ukuphila konke lokho kukhona indawo yokungena kuphela indawo kuphela ukukhonza kuphela igama kuphela yonke into iboshelwe kuJesu Kristu lonke itestamente elidala liboshelwe kuye itestamente elisha liboshelwe kuye ngebandla namhlanje liboshelwe kuye ngezwi lomyalo wakhe ayikho enye indawo noma ilinge igama noma ikuphi lapho uNkulunkulu ake athembisa khona ukuhlangana nomuntu kuphela kuJesu Kristu indawo yakhe ekhethiwe yokukhonzela aphelani uNkulunkulu wethembise ukuhlangana nabakhonzi bakhe phakathi kule ndawo eyodwa kuphela futhi leyo ingukukhetha kwakhe uqobo hayi eyokukhetha kwethu akusiyo eyokucabanga kwethu kodwa eyokucabanga kwakhe ukukhetha kwakhe futhi kwakuyoba indawo lapho abeke khona igama lakhe lapho akhetha khona lapho sitshela ukuthi siyajola lapho igama lakhe lelikhona akukhethayo ngokukhetha kwakhe uqobo manje njengoba sesiyitholile indawo abeka kuyo igama lakhe okungukuthi kuKristu Jesu futhi ayikho enye indawo noma alikho lika igama liyeneliswa yilokho na thanini amen. Manje into yakho ingukuthi uma sitshela lapho indawo ikhona indawo yokukhonzela ayemukelwa ndawo kuphela kuKristu ungaphenduka ungakwenza lokho kodwa awukabi ngokhonzayo nokho ucela ukuxolelwa. UPetru wathi ngosuku lwePentecost lapho bebabonile bonke bekhuluma ngezilimi nezibonakaliso nezibangaliso ezinkulu zenzeka baqala ukuhleka ibandla lenza kanjalo futhi bathi la madoda agcwele iwayini elisha benzisa okwabantu abadakiweyo iMaria intombi bonke babendawonye ikhulu namashumi amabili abo futhi babediyazela njengamadoda abadakiweyo futhi bekhuluma ngezilimi futhi beqhubeka bathi la madoda gcwele iwayini elisha kodwa uPetru esukuma wathi madoda abazalwane la madoda awagcwele iwayini elisha lokhu leli nje kuseyihora lezithathile mini kodwa lokhu lokho kwashiwo ngomprofethi uJoel uyakuthi ezinsukwini zokucina kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke nyama amadodana enu namadodakazi ayakuprofetha phezu kwezincekukazi zami nentombi encekukazi ngizokuthulula okomoya wami ngiyakuveza izibonakaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni umlilo izinsika zomlilo ukuthi unqaka umuzi yakuthi ngaphambi kokufika kosuku olukhulu nolesabekayo lenkosi ukuthi yilowo nalowo oyobiza igama lenkosi uyakusindiswa bathi bekuzwa lokhu basebeka enhliziyweni yabo basebethi madoda abazalwane senzeni na uPetru wathi pendukani yilowo nalowo nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukubuthethelela kwenzelo zenu khona niyabamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ukuba isethembiso yiso zonke lezo zizukulwane zenkathi ezayo manje siyakuthola lokho manje sifuna ukuthola ukuthi singena kanjani kuye singena kanjani kule ndawo yokukhonzela na abasekorinte bokuqala ishumi nambili kuyakuxazulula ngokuba ngamoya munye hayi ngabandla linye hayi ngesivumo khona esisodwa hayi ngomeluso oyedwa hayi ngombishopi oyedwa hayi ngompristi oyedwa kepha ngamoya munye ongcwele thina sonke sibhaphathizwe sibe mzimba munye okungumzimba kaJesu Kristu futhi singabanga phansi kwazo zonke iziphiwo ezikulowo mzimba yebo mnumzane akukho kujoyina akukho kuphindaphindwa kwezivumo khona akukho kuphamba ukwehlisa ukuxewula noma yini okunye kodwa ngokuzalwa sibhaphathizelwe emzimbeni kaJesu Kristu amen ngamoya munye ongcwele thina sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye futhi uyini lo mzimba na ekuqaleni wayekhona lizwi lizwi wayenguNkulunkulu lizwi wayenguNkulunkulu nelizwi waba inyama wakha phakathi kwethu singaba kanjani kulowo mzimba futhi siphike izwe elilodwa lawo noma silibeke eceleni kwenye indawo ukuthi alikho ngisho emzimbeni na singake sikwenze kanjani lokho na indawo ekhethiwe kaNkulunkulu
I'm when you are truly
baptized futhi lapho upapathizwe ngempela kuye isifanekiso sangeqiniso singukuthi uyamkholwa izwi ngaba kanjani ingxenye yakhe bese ke uyamphika na ngingasiphika kanjani isandla sami siyisandla sami na uma lapho uma ngikwenza kukhona okungahambi kahle kimi ngokwengqondo futhi ngingakwenza kanjani na uma kukhona okungahambi kahle kimi ngokwengqondo ngiphike ukuthi lezo yisandla sami ngiphike ukuthi lolo uyilunyawo lwami kukhona okungahambi kahle ngokomoya ekholeni liphike no noma yiliphi izwi uNkulunkulu ake alisho futhi walethembisa. Ukhona kungahambi kahle ngokomoya kulowo okuthiwa yikholwa. Ngeke uphike lolu lodwa uhlamvu lwakhe ngoba usuphenduke ingxenye yokufanayo. Uyingxenye yakhe ngoba ubhaphathizelwe kuye. Nge umoya ongcwele ukulethe wakungenisa emzimbeni kaJesu Kristu. Into enhle kangaka pho. UNkulunkulu waba nendawo ethize ahlangana kuye no-Abrahama. Uthi u-Abrahama wakhonza lapho kwehle njalo kulo lonke iTestamente. Futhi izwi lakhe elethenjisiweyo lizohunyushwa phakathi kuwe. Nguye nikutholile lokho na. Izwi athembisa kuligcwalisa osukwini ophila kulo. Uzoba incwadi elotshiwe nguNkulunkulu efundwe ngumuntu wonke. Kube sikho okusho wena, kodwa lokho uNkulunkulu akwenze ngawe kuzokhuluma kakhulu kunanoma yini wena obungayisho. uNkulunkulu wathi, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Lokho kukhuluma ngawe. Wakhuluma ngalonyaka oyoba yikho manje. Amakholwa alonyaka lifanele likholwe yilokhu akwethembisa namuhla ngokufanayo nje njengoba babefanele benze emkhunjini ukuba basindiswe, baphume eGibhithe ukuba basindiswe. Bafanele benze kuKristu ukuba basindiswe manje, bangene emleyezweni izwi ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Ngingena kanjani kulo na? Ngombhaphathizo, umbhaphathizo wani? Wamanzi na? Ngomoya ongcwele, moya munye. Thina sonke sibhaphathizwe kulo mzimba munye. Futhi izwi lakhe elethenjisiweyo akazukudinga kulihumusha, uzolihumusha ngawe. Lokho okwenzayo, lokho ethembisa kukwenza, ibandla elimlandelayo lizoba njengaye kakhulu, abantu bazoze bazi. Bukani uPetro noJohane ngekathi bebuzwa ngokupulukisa. Umuntu esangweni elithiwa elihle bathi baqonda, labo baphristi baqonda ukuthi babeyikho kokubili, beyimifunda nje futhi bengamadoda angafundile. Kodwa bayaqonda ukuthi kade belo Jesu ngoba yini na? Babenza izinto azenzayo. Ufanele abe semsebenzini kababa futhi namhlanje kufanele kufane. Manje kubulali unguyezwa lomuntu laphakade ngokuba uNkulunkulu uhlangana nawe kuye indawo kuphela ekhona ngokuba kulapho ekhethe khona kubeka igama lakhe uJesu.
Jesus is the name of God.
UJesu yigama likaNkulunkulu, khumbulani. Uyise indodana nomoya ongcwele yiziqu kwigama Jesu Kristu. Ngenkathi uMathewu ethi, ngalokho hambani nifundise izizwe zonke, nibabhaphathize egameni likayise lendodana nelikamoya ongcwele. Uhunyushe ngokungesikho kanjani namhlanje futhi bathi egameni likayise, igama lendodana, igama likamoya ongcwele. Akulotshiwe ngisho use egameni ubunye likayise, indodana, umoya ongcwele. Uyise igama indodana kusile igama, umoya ongcwele kusile igama, yisiqu. Ezinsukwini ezilishumi kamuva uPetro wasukuma esathi, phendukani yilowo nalowo wabhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Ngabe ke wenza lokho ayemtshele ukuba angakwenzi na? Wenza lokho amtshele ukuba akwenze. Igama likayise, indodana, nomoya ongcwele yinkosi uJesu Kristu. Wonke umuntu eTestamenteni elisha wabhaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu. Akukho noyedwa umuntu epepelile wake wabhaphathizwa ezikwini zikayise, indodana, umoya ongcwele. Lokho kuzange neze kube khona kwaze kwabekwa isivumokholo seNaisiya eNaisiya eRoma. Kwakungumyalo webandla likatolika elawuqala laqinisekisa into efanayo ekhathekizimeni ninakho kunjalo Facts of our faith nokunye nokunye ukuthi ngokoqobo kuyisivumo khona seRoma elikatolika. Baye kutshela ukuthi akukho ephepelini kodwa bathi banamandla okuguqula lawo mazwi uma befisa ngenxa kaphapha. Ngiyehluka uJesu Kristu nguyezwa lanamuhla naphakade futhi yilowo nalowo oyosusa izwe elilodwa laleli iBhayibheli, kwatsho uJesu, noma inezele izwe elilodwa kulo isabelo sakhe sizosuswa encwadini yokuphila. Izwe elilodwa, hhayi umusho noma isigaba kodwa izwi, yilowo nalowo oyosusa izwe elilodwa. Ekuqaleni uNkulunkulu waqinisa abantu bakhe ngezwi lakhe, izwe lilodwa elahlanekezelwa labangela konke ukufa, konke ukuba nobuhlungu benhliziyo, konke ukudabuka. U-Eva akazange ephule umusho, wephula izwi ngenkathi uJesu efika phakathi nencwadi leyo kwakungeyokuqala yencwadi. Ngenkathi uJesu efika phakathi nencwadi, wathini na? Kulotshiwe ukuthi akuzimpa sodwa umuntu ayekuphila ngaso, kodwa ngamazwi wonke aphuma entonyeni kaNkulunkulu. Ekugcineni kwencwadi isambulo esahluko samashumi amabili nambili vesi leshumi lesishiyagalombili, yona impela ingxenye yokugcina ibhayibheli, uJesu ukhuluma uqobo lwakhe wathi, ngiyafakaza ukuthi uma ekhona oyosusa izwe elilodwa kule ncwadi noma enezele izwe elilodwa kulo, isabelo sakhe sizosuswa encwadini yokuphila, ngoba ungumprofethi wamanga futhi uhlanakezele abantu negazi labo lizobalelwa esandleni sakhe. Ngokwenze njalo sifanele sigcine leyo ndawo eyodwa yokukhonzela engokuthi uJesu Kristu izwi onguyizwana namuhla naphakade. Amen. Kulungile, khumbulani ayikho enye indawo yokuhlangana ukuba kukhonzwe, akukho ndawo uNkulunkulu wayikhetha. UJohane emuva ngaleya efindweni phakathi kwetestamente elisha nelidala, lalisisani manje, kaphelisisani. UJohane lelo khozi olukhulu luza lundiza luvele hlane ngelinye ilanga, amaphiko alo amakhulu endlaleka. Wethela phansi ogwini lweJordani, umprofethi olukhozi olukhulu owaxhumanisa indlela phakathi kwetestamente elidala nelisha, futhi wababiza ngakwesokudla nesokunxele, wayebiza usuku lokuphenduka. Lapho kuphuma khona abafarisi nabasaduzi wathi, ningaqali ukuthi phakathi kweni sino-Abrahama ungubaba wethu, ngoba ngiyalitshela uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Hohe, ngenkathi eqala ukuphonsela ngaphandle evangeli lakhe futhi ethi, ukhona omi phakathi kwenu yena eningamaziyo, angikamboni nokho, kodwa ngizomazi nayifika. Angifanele ukuthukulula isicathulo sakhe, kodwa uzonibhabhathiza ngomoya ungcwele nomlilo, nembeke yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uza kushanelisisa isibuya sakhe, futhi amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Lelo khozo likhulu levangeli luhlezi lapho, lapho lukhala kakhulu luzwakalisa izinsongo zale zinkulu, nokungcola kwaphuma. Noma uHerodi umbusi ngaleso sikhathi umemezeli wakanwa umkamfo wabo, futhi wawungathini lelo khozo olukhulu levangeli luhlezi lapho futhi luthule njengalokho na? Abanye babo bathi, ungashumayeli ngomshado nesahlukaniso manje eJohane, ngoba nango ehlezi uHerodi. Wamqonda ngqoyi busweni bakhe, wayesethi awuvunyelwe kumthatha. Njalo ini yena wayeyilo na? Wayeyilolo khozo oluvele hlane, waye engaqeqeshiwe ngaphansi kokwesabisa komuntu nezinsoko zehleleni thize, kodwa wayeqeqeshiwe ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu Somandla ukwazi ukuthi kwakuyoba khonani lapho. Wayeyazi inkomba kabesiya. Haleluya! Igama lisho ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu, ningesabi. Angikaze ngilimaze muntu ukuze kube manje. Angixuxumi, ngilazi kahle ukuthi ngikuphi. Oh, lapho ngicabanga ngayo, lolo khozo olukhulu lundizela phandle lapho futhi luhlala phansi. Wathi, ngiyomazi inxa ifika. Ngelinye ilanga wayemi lapho eshumayela, abaphristi wayengaphesheya kwelinye icala. Wathi, usho ukuthi buyofika isikhathi lapho khona umhlatshelo wemihla ngemihla uzosuswa. Leli thempeli elikhulu esilakhile nawo wonke umsebenzi esiwenzile, thina hlele likhulu na? Wathi, buyofika isikhathi lapho konke lokho kuyoqedwa. Lena kwenzeka kumprofethi wamanga.
And he looked around. He said, behold, there he is. There's the God's chosen.
Ujwakalazo wathi, bhekani nanguya. Nase indawo ekhethiwe kuNkulunkulu yokukhonzela. Nate iwundlu. Iwundlu langempela lisusa isolo sezwe. Akashanga ukuthi nansi ize iMethodist, nansi ize iBaptist, noma iKatolika. Wathi nanto lize iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Indawo ephephile kuphela khona kulelo wundlu likaNkulunkulu. Kuyena kuphela kukhona insindiso, hayi kunoma yiliphi ibandla, noma yisiphi isivumokholo, noma yibaphi abantu, noma yimuphi ubaba, noma yimuphi umama, noma yiyiphi indoda engcwele, noma lutho. Indawo engcwele ikuNkulunkulu ongcwele, iNkosi uJesu Kristu, lapho uNkulunkulu wabeka khona igama lakhe esidalelwe singumuntu kwenzelwa ukuhlengwa. Wasikhokhela inkokhelo yethu thina zoni. Ileyo ndawo kuphela ukuthi kukhona insindiso. Yilelo dwala engimi kulo. uJohane wamkhomba wathi bengingamazi ke kathi ngimbone eza inyuka kodwa laphaya lapho engathola khona ukufunda kwami esikoleni hhayi khonbithi lezenkolo njengoba kwenza ubabayi wakhe hhayi njengomphristi oqeqeshiwe kodwa ehlale lapho khona wayesekholiji lesayensi yezenkolo likankulunkulu somandla elindele izwi likankulunkulu kungezikho okwakuchanyiselwe iqembe lithile lamadoda kodwa lokho unkulunkulu ayekushilo ngalo futhi kekathi ujohane bheka phezulu futhi wabona umoya eza wathi ngiyafakaza nguye lo ohe nazi indawo yakho yokukhonzela nazi indawo yakho yokucasha nanto iwundi likankulunkulu elisusa isono sezwe hhayi kungekho bandla akukho zivumakholo noma yilutho lunye kodwa iwundi likankulunkulu elisusa isono sezwe ngiyambona ujohane ukuthi wakubeka kanjani na akazange athi ninabafarisi uqinisile ninabasaduzi maherodi wathi nanto iwundlu yileyo ndawo unegama nguye alikho elinye igama phansi kwezulu bhekisisa ukuthi ujesu wathini ngojohane manje ngelinye ilanga ujohane wathumela kuye ukubona ukuthi wayenzani ujesu wathi ngaye wayeyilokho kukhanya kukhulu nokukhanyayo ukubakhombisa indlela eyiyona yona babefanele bayilandele ngaphambi kokufika kwakhe ukufika kwakhe kokuqala elizisani ningakukhethwe ujesu wathi ujohane wayeyilokho kukhanya umalakho esithathu akukho phutha umprofethi enokukhanya kukhulu okukhanyayo wamkhomba ujesu enguye kuphela iwundlu onke amanye amawundlu labo baphristi owayekhuluma ngawo ngazo zonke ezinye izinto kwakungubuwula lapha kwakuyiwundlu indoda eyayinokukhanya kukhulu okukhanyayo ujesu wathi yayiyikho malakho esithathu wathi ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela futhi lowo owathunywa ukulungisa indlela wamkhomba indawo nguye lowo akukho phutha nguye lowo ngibone isibonakaliso simlandela ngiyazi ukuthi lowo nguye ukukhanya kwehle kuvela ezulwini futhi kuya phezu kwakhe kwakuyikho ngempela lowo kwakunguye manje-ke mfowethu kukhona ngifuna ukukubuza khona sengivala singasho lokhu kumalakho esine asethenjiswa yini olunye ukhozi intika yokukhanya ukuba ilandele ukukhombisa ibandla eliphosisayo kulolu suku ukuthi kukamaheperu yeshumi nantathu ivesi lesishiyagalombili olungwezola namuhla naphakade na asethenjiswe yini olunye kuba luze lundiza luvele hlane na amen kuliqiniso ngempela lelo kwenelana futhi kufanelana kanjani noluka weshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amathathu lapho indodana yomuntu ukhozi luzobe luzembula lona ukwenza ize zonke ezinye izindawo ukukhonzela njengamahlelo nje nokunye nokunye unkulunkulu wakhetha indawo yakhe ujohane wathi nansiya futhi ke zethenjiswa into efanayo kulolu suku umalakho esine ukuphendula izinhliziyo zabantwana zibuyele buva ukusho ukuthi akafile lezi zinto azisizo ezomunye unyaka mpaphathizo egameni likajesu wawungesiwo owasebuva lapho kodwa manje usenguye amen ukwenza ize zonke ezinye izindawo zokukhonzela ilokho khozi losuku lokumcina luzokwenza ukukhombisa ukuthi zonke ezinye zayo ngubuwula ihlelo lungubuwula kodwa kubakhomba futhi ngesibonakaliso sifanayo asenzayo ukuthi unguye zona namuhla naphakade haleluya kutshisambulweni sasine ivesi lesikhombisa sibe nezilo ezine esisanda kuqeda ngazo esakuqala sasiyilokhu sitholile thola sasiyingonyama leso kwakuyisilo sokuqala esaphumayo kuhlangabezana nenselele yalolo suku ingonyama yesizwe sakajuda emva kwayo kufika isilo esilandelayo futhi siyathola ukuthi isilo esilandelayo kwakuyinkabi okuyisilwane esithwalayo umhlatshelo ngezinsuku zendlu enkulu yeso nto enesihlalo sobhishobhi yamaroma ibandla lacima umhlatshelo esilandelayo ukufika kwakungumuntu kwakuyisilo esinobuso bomuntu nalowo muntu kwakungabaguquli imfundo yomuntu isayense yezenkolo nokunye nokunye kodwa isilo sokucina esasizondiza isilo sokucina esasizofika ibhayibheli lathi kwakulukhozo olundizayo
And the prophet said, in this day, it shall be light.
Hallelujah. And prophet wati, ngalolo sugu, kuyoba kukukanya. Oh, hey, ngalolo sugu, kuzoba kukukanya. Kubekho na usuku lobaguqule kubekho lo usuku oluyisithunzi nje ongeke walubiza ngemini noma ngobusuku kodwa ngesikhathi sobuhla ngesikhathi sokhozi uyaba ngukukhanya cishe ngesikhathi sokhozi indlela enkazimulo impela ebiyayifumana indlela ebiyamanzi ngukukhanya namuhla ingcwatshwa egameni eliligugu likajesu banywane labadala phandukani ezonweni zenu zonke umoya ongcwele ngempela uzonipapathiza phakathi ngokuba izinkanyisoza kusinhla sezifikile kuyisiminya ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye amen kuyobanga ukukhanya cishe ngesikhathi sobuhlwa indawo kuphele ekhethwe nguNkulunkulu ukukhonza wo ufike kukuphi lo mlayezo uzokwenzani na futhi ngosuku lwakhe kuyobanga ukukhanya esikhathini sokuhlwa futhi ini ukwemukela abantwana bakhe babuyele ekhaya ezweni lesethembiso leqiniso ngesibonakaliso sifanayo sensika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli bedabule hlani indawo ekhethiwe kaNkulunkulu yokukhonzela uJesu Kristu leyo ndawo kuphele khona lelo gama kuphele uNkulunkulu analo lensindiso yilelo ethe ngalo umyeni ezulwini lapho usemhlabeni kuJesu Kristu obanda obanti mngalo isoni ungethembeli kwilutho olunye ngaphandle kukaJesu Kristu ungethembeli kunoma yimuphi umshumayeli ungethembeli kunoma ubani omunye ukuba kusindise ungethembeli kunoma yiliphi ibandla noma yiziphi izivumokholo noma yiliphi ihlelo thembele kuphele kuJesu Kristu ngokuba ungukukhanya.
Let us bow our heads.
As we continue to pray, kind of age.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Oh, mfowethu, dadewethu, uma ungakaphenduki, uma ungakabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, ungasenza leso sinqumo kulobu busuku na? Ungamnika uNkulunkulu ithuba ukuba akwemukele ungene endaweni lapho ongamkhonza khona na? Kumbula ngaphandle kwalapho, akukho ndawo uNkulunkulu athembisa ukuhlangana nawe khona futhi emukele ukukhonza kwakho. Wena uthi futhi uBrenham, ngikhonze ngobuqotho impela. Wenze njalo noKhayini. Wenza lonke uhlobo lomnikelo uAbela. Kodwa kwakungumnikelo okungesiwo ngase uye esontweni futhi ukhokhe kweshumi kwakho futhi wenze umsebenzi wakho njengalokhu umKristu ebefanele ukwenza ngobuqotho impela nje njengaye wonke wesilisa kumbe wesifazane. Sengime lapha manje iminyaka engamashumi amathathu nento oye edolobheni lapha futhi ngimemeza kakhulu lo mlayezo ofanayo. Sengiyaguga ngeke ngaba nani isikhathi eside kakhulu, kodwa khumbulani ngosuku lokwahlulelwa iphimbo lami liqoshiwe futhi liyokhuluma limelane nani. Inye kuphela indawo uNkulunkulu abeka kuye igama lakhe futhi lokho akusikho ebandleni kodwa kuJesu. Inye kuphela indawo yokukhonzela, indawo eyodwa kuphela owemukelwa kuyo futhi leyo ikothandekayo uJesu Kristu. Alikho elinye igama phansi kwezulu elinikeziwe ebantwini osindiswa ngalo. Akukho bandla, akukho sivumokholo, akukho lutho, uJesu Kristu. Futhi lowo kufanele kube umlayezo wehora ukubuyisela imuva ezinhliziyo zabantwana zibuyele enkolweni abayinikelwayo abangcwele kwaba kanye. Ungeyamukele kulobu busuku na? Futhi sisakhothekisa amakhanda ethu futhi labo abangathandi ukukhunjulwa emkhulekeni, ngingaphakamisa nje izandla zenu. Asikwazi ukwenza ukubizela ialtare ngoba nje kuningi kakhulu. UNkulunkulu alibusise. Ngakwese kunxele sami ngiqagele kukhona amakhulu amathathu. Manje ngakwese kudla sami ningaphakamisa izandla zenu nithi ngifuna ukukhunjulwa. Ngiqagele kukhona ikhulu namashumi amahlanu noma ngaphezulu. Ngakwese kudla sami sinethabenakele ezansi lapha elinechibe likhulu lamanzi. Umelusi umelusi omuhle umfowethu Oman Neville esibambisene nabo la madoda ngalapha eniwabonayo futhi nihlangane nawo Nsuku zonke, busuku bonke, mahora onke, abantu ofuna ukubhapathizwa, uphendukile, lihlala njalo lilindile, futhi uma nizolalela lowo myalo, niqinisekile ngesithembiso sikaNkulunkulu, uma uqotha enhliziyweni yakho ukwemukela umbhapathizo kamoya ongcwele, yinye kuphela indawo yokukhonzela, manje leyo ayikho ethabelekele, leyo ikuKristu. Singena kanjani kuye na? Ngamoya munye thina sonke sibhapathizwe kulo mzimba munye. Asikhuleke.
Dear God,
Unkulunkulu othandekayo njengoba lezi zandla ziphakamile babonakalise ukuthi bekukhonani phansi kwaleso sandla enhliziyweni ukukholwa ukuthi baqinisekile ukuthi badinga usizo oluvela kuwe.
I pray for each of them, Father.
Ngikulekela ngamunye wabo baba futhi ngizocaphuna izwi lakho wena wathi ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo.
Has everlasting life and shall not come.
Unokuphila kuphakade akasayi ekwahluleleni kepha wedlilile kufeni wangena ekuphileni. Baba njengoba bengihambile edolobheni amaviki ambalwa ngabuya ngabuza mayelana nalona na ngani sebehambile. Ukuthi wani ngo? Sebehambile. Unkulunkulu othandekayo ngamunye ngamunye siyabizwa ngamunye ngamunye sizofanele sihlangabezane nenselelo ukuba sihambe sehle sidabule esigodini sethunzi lokufa. Futhi kulindelekile kithi sonke njengabafayo kodwa kulobu busuku usinikelele isicelo sakho ukuthi uma siyokholwa nguye futhi sibhapathizwe egameni lakhe ukuthi uyosingenisa. Bese kuthi-ke kulo mzimba umzimba kaKristu hhayi ebandleni kodwa emzimbeni kaKristu lowo mzimba usuvele kwehlulelwe ungeke usaye ekwahlulelweni. UNkulunkulu wathululela ulaka lwakhe phezu kwalowo mzimba nalowo mzimba ukhululekile esonweni futhi ngokuba kuye uyasikhulula esonweni ngokubuyisana kwakhe owasifelayo. Futhi phakathi lapho sinenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lisigcina sihlanzekile kuzo sonke isono nokungcola. Baba uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzothatha ngomunye wabo umfake embusweni wakho. Sibe khona uNkulunkulu sengathi kungebe bikho namunye wabo olahleka sengathi ukungebe bikho mfana noma intombazane wesilisa noma wesifazane. Nkosi, abanye babantu bakithi uqobo uhleli lapha kulobusuku ongaphandle kwalelo gazi ngisawakhumbula kahle kanjani amazwi kababayi wami. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi ungabikho namunye wabo ozolahleka. Sibe khona Nkosi, ngikhola wena manje ngakho konke ngifanele ukukholwa ngakho.
Move upon my brothers, sisters, my friends.
Hamba phezu kwabafowethu, odadewethu, abangane bami, lapho kule ndawo kulobu busuku, langaphandle ngale yangotelefoni. Amazwe amaningana ehlukene alaleleyo, usuka kude le East Coast, kuye eWest, ngiyakhuleka kuNkulunkulu othandekayo, uye ezansi, kuyonqamula ezingwadule lapho eTucson, le ngale eCalifornia, kukhuphukele eNevada nase-Idaho, le ngale eMpumalanga nangapha ezansi eTexas, ngenkathi lesi simemo sisanikezelwa abantu behlezi emabandleni amancane emagalaji kapetroli emakhaya belalele. Oh uNkulunkulu sengathi lowo wesilisa olahlekile noma wesifazane umfana noma intombazane lalela ihora angeza kuwe. Sibe khona manje nje sikucela egameni likaJesu ukuthi bazoyithola le ndawo ephephile kuseyisikhathi. Lapho sibona umbhalo wesandla edongeni umhlaba ungenwe itwetwe isikhathi sokukhululwa sesifikile. Ingxenye yesizwe sakithi iyacwila enye ingxenye iginqika futhi ikhunyiswa ukuze amazama komhlaba njengoba uJesu ethembisa ukuthi kuyoba njalo. Nabangadlulelwe isikhathi Nkosi sengathi bangakwemukela manje ngokuba sibayisa kuwe njengemiklomelo yomhlangano yevangeli egameni likaJesu. Amen. Ngiyamkholwa na uNkulunkulu alibusise bangakokholwayo ukuthi iqiniso lelo ngakwesokunxele sam phakamisayo isandla sakho bangaki ngakwesokudla samna phakamisa isandla sakho uNkulunkulu alibusise ngokubona kwami nonke iqiniso lelo bangani uNkulunkulu uyazi ukuthi iqiniso lelo.
Now, while in him, being in him,
manje sisekuye futhi ngokuba kuye nokufinyelela kukho konke akufelayo futhi wafelani na? yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu umvimbo wokuthula kwethu wawuphezukwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina niyakukholwa lokho na niyakholelwa ekubuyisaneni kwakhe ngokuphulukiswa manje na ukhona ogulayo phakathi kwethu na mabaphakamise izandla zabo esokudla noma esokunxele isixuku esikhulu sokugula angikwazi ukubiza umuqa yabo angikangeke kwakhushulelwa emsamo ayikho indlela yokukwenza banemihlangano yemikhuleko phandle kwezinye izindawo yabagulayo babandleni nezinto ezanze ethabenakele ngizelibuza ukuthize mangaki amakholwa elikhona na phakamisa izandla zakho kulungile ngizonicaphunele izwi elingukristu umyalo kajesu wokugcina ezweni nasebandleni njalo washo lokhu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda mangaki owaziyo ukuthi leli qiniso uma kweshumi lesithupha thanini amen kulungile ngicela wena njengekholwa ukuba ubeke izandla phezu komunye phambi kwakho
let's each one pray a prayer for each other.
Vele nje ubeke izandla zakho phezu komunye ophambi kwakho futhi makuthi thina sonke sikhuleke umkhuleko komunye nomunye manje beka izandla zakho phezu komunye ongakuwe.
Lord, here before me is a box of handkerchiefs.
Nkosi lapha phambi kwami ibhokisi lamaduku iziqeshana zezimpahla umama othize omdala lele ndawo ndawo efa ingane iseduze kokufa abantu abagulayo ndawo zonke siyafunda ephepheleni ukuthi bathathe emzimbeni kaphawula amaduku nezindwangu futhi kwabekwa phezu kwabagulayo nomoya ababi nemimoya engcolileyo nokugula nezifo kwasuka kubantu manje nkosi siyazi yasisuye uphawulo ngcwele kodwa siyazi ukuthi usalokhu ungujesu indawo yokukhonzela kuphela ehlinzekwe ngunkulunkulu futhi manje namhlanje laba bantu bakuvumile ukukholwa kwabo okufanayo njengabakholwayo njengoba labo bantu benza impela ubenzele indlela futhi ngibeka izandla zami phezu kwala maduku futhi ngicela ukuba izifo nezinhlupheko kusuke emizimbeni yabantu lawa azobekwa ngegama likaJesu Kristu. Manje siyafundiswa ukuthi njengo-Israyeli wayephuma eGibhithe emqeni womsebenzi babesendleleni yabo bebhekezweni lesethembiso ulwandle lubomvu lwangena endleleni yabo nonkulunkulu wabuka phansi ngensika yomlilo nolwandle lwesaba lwaginqikela emuva futhi lwatetela abantwana bakwa-Israyeli bedlulela ezweni lesethembiso wo nkulunkulu buka phansi ngegazi likajesu kulobu busuku futhi sengathi ukugula kungaginqikela emuva nosathane akhishwe futhi sengathi abantu bangedlulela kuleso sithembiso sempilo enhle nokuqina ukuthi unkulunkulu wathi ngaphezu kwakho konke nginifisela ukubani umelele empilweni manje njengoba ubona lapho Nkosi uJesu izandla zalaba bantu zibekwe phezu komunye nomunye babonakalisa ngokufanekisa ukukholwa kwabo ukuthi wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo bakhuleka ngendlela engeyabo komunye nomunye umuntu elandelayo uyabakhulekela manje Nkosi lenselele zokuhlangatshezwane nayo ukuthi uSathane inkosisi omkhulu akanalo ilungelo lokubamba umntwana kaNkulunkulu uyisidalwa esedluliwe uJesu Kristu indawo kuphela yokukhonzela igama eliyiqiniso kuphela wamehlula eKhalvari futhi sibize igazi lakhe njengamanje ukuthi wehlula konke ukugula zonke izifo futhi ngibiza ukuba uSathane azishiye lezi zethameli ngegama likaJesu Kristu phuma kulaba bantu futhi bangakhululwa woke umuntu owemukela ukuphulukiswa kwabo phezu kwezisekelo zeze elilotshiwe yenza ubufakazi bakho ngokuma ngezinyawo zakho bese uthi manje ngemukela ukuphulukiswa kwabo egameni likajesu kristu sukuma ume ngezinyawo zakho
Praise be to God. That's it. Just believe
in God. Ngezishosha nezinto besukuma. Makabonge uNkulunkulu. Ilokho ke kholwani nje ulapha kumangalisa kanjani? Ngaphandle kwizethameli ezingaphandle ngasezingcingweni nifanele nibone ngicabanga ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha ngokwazi kwami noma cishe bonke bamile ngalesikhathi.
Oh,
isikhathi simangalisa kanje pho ubukhona benkosi kuyilokho lapho okukhona khona ubukhona bobukhosi, kukhona ubukhululeka, kukhona inkululeko. Umoya kaNkulunkulu uyasikhulula manje njengokuba esesiphulukisile. Siyakukholwa usisindisile, siyakukholwa labo ofuna ukubhaphathizwa ichibisa lilungele noma nini, noma yiliphi ihora ofuna ukuza ngalo, kuzoba khona ozokunaka. Futhi manje ngiyacabanga singakavali besifanele sicule ihube lidala lebandla. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Siphakamisele izandla zethu kuNkulunkulu futhi silicule ngezinhliziyo zethu zonke. Sifuna ukuhlangana nani lapha ekuseni ligameni lalesishiyagalolunye, sona lesi sakhiwo esifanayo ngendaba ethi umshado nesahlukaniso. Kulungile? Asilicule manje ndawonye lezi zethamela ezinkulu, azicule lelo manje le ngaphandle ezimpingweni, liculeni futhi. Wenziwa kuphi na emjini eCalvary? Sisalicula futhi ngifuna nithawulane nothile ongakuwe uthi uNkulunkulu akubusise sihambi.
Don't you love him?
Oh, anemthandi na? Akamangalisi na? Ngabe uyindawo yakho yokucasha na? Uyidala ezweni elikhandekile, umpheme sikathini sesivunguvungu, isiphephelo kuphela engisaziyo. Ngakho ke ukholo lwami lubheka phezulu kuwe. Wena uwundla seCalvary, sindiswa phezulu. Manje ngizwa ngisakhuleka, kuza lonke icala lami, nokuthi mina kusukela namhlanje ngibe ngowakho wonke. Athi ngiphakamise izandla zethu sisalicula. Asikho nje sibaka lethu manje sesalihamisha.
Life's dark maze I tread and grief around me spread.
Isakhothamisa amakhanda enu, umelusi wethu othandekayo umfowethu omanevile uzokhipha izethameli.